Hey, yo, welcome to the Street Cage Entertainment. Reds on the move. I'm Will.
Remember where you got it from. Zambia Music Plumbers, don't see old.
Tao Jin made it.
Sitting kind of honeymoony, baby, go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Sitting kind of honeymoony, baby, go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Zambela mushe, kuno kweta buela. Kulibe swimming pool, baby suza muela. Onacheva gai, wose na chimuela. Wakumwa number one, njoka mwe kwa chela.
Apa baby ndiwe wanga, neo daily ni kutuanga. Zagona palavanya, clean kulibe na ngusanya. Kusene ni kusamba, pakalale kuyenda na chipale. Osa yopa na wachamba, anga wakondako tingangale.
Bano peta gona nika mwana mpuno. Zimunda na vashoki ni bantu vanga kuno. Nikonda kugeto, ninakulila geto. That's why umaona nilihada monga meto.
Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Banga bwelo lo bangati, swanga kwano lo bakazi. Awa vena ni vingazi, na mavoko ya mabazi. Ndiwe mwana kazi, nina konda geto yose. Kusia weo baby, nishina panga chaberose. Tie kuchigoli, sholi, slowly. Uzambela manoni, bloni, not lonely,
lonely.
Lelo na kutenga ni day atu. Omu ground kuchiwoli andie kwatu. Baja pachigoli penze patu. Kuno ndie kugeto wa majuwa matu.
Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Ngarufu no komeka kuri na kodini. Nupita pariposhe kuno kuripe odini. Kuno ni kutahu ni kuripe mafonjini. Kutoka kumasikisi mpaka na intini. Niza kukondirela together mpaka chiza cheza. Forever siniza rerera. Zambu kuponya kose na kumuera. Nikuza diera. Nikatoka posisi wa nizapuera. Ukafuna chintu chizapuera. Koronkanda yako niyoterera. Ukafuna lavu chisezera.
Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Titinga na honeymooni baby go Chivalia. My pretty little mama from Chivalia. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Remember where you got it from. Zambia Music Plumbers, don't see old.